voices of bees.
Osinga bali bakusimba nande kulimye nenkuba za mubonje nande fukiri dono nkubikirira nokula bulonje nashimye karoke wansimye sirowooza nti osanga wankinye wandigolula abalala bye bakyamya nange kyembadde ninze tayimu kanje kutwalemu auto kusinga lwenje zanyamu amatatu olwabandaba lay down your back I rub nzirana ogwe musomelo lya labu oli musomesa baby nzagama ujira nokolera byempita ebitasoboka baby nzirana ogwe musomelo lya labu oli musomesa baby nzagama ujira nokolera byempita ebitasoboka baby nebo setting ebigezo nja kuyeta tompita Joshua bayambisi nja kuyeta Kalwa kulwa mubirira bakafita Mba wamba bakube pegenze gubo wenyota Iva ya 5-star general ranking Na captain shoulda keep ramping I can't deny the humanite Keep loving and wanting Katieno Taimu kanji kutwalemu auto Kusenga lwenji zanyamu wa matatu Uraba ndab Lay down your back I rub
Mzirana
Ogwe musomelo lya labu oli musomesa baby
Nzagama
Ujira nokolera byempita ebitasoboka baby
Nzirana
Ogwe musomelo lya labu oli musomesa baby
Nzagama
Ujira nokolera byempita ebitasoboka baby Abosumbo bwekyela tobakwata Abo bazumbo yinkimanyi batawanya Nabakuba wakacha tobakwata Obuchayi mu mutima bubazinda Abobusimu bwekyela tobakwata mukwano Manya nebye bakugamba bakulimba Obalekanga balumwe tobatasa Webala bayagalwa bamubuyisa Ela Nesimye karoke wansimye Sirowooza nti osanga wankinye Wandigolula abalala bye bakyamya Nange kyembadde ninze Tayimu kanje kutwalemu auto Osinga lwenji zanyamu amatatu Uraba ndaba Lay down your back I rub
Nzirana
Ogwe musomelo lya labu oli musomesa baby
Nzagama
Ujira nokolera byempita ebitasoboka baby
Nzirana
Ogwe musomelo lya labu oli musomesa baby
Nzagama
Ujira nokolera byempita ebitasoboka baby